Tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midem alalbare go o lewro avril hitane 2026 sekrabe to gondum hedade hejuji amen dile lende mangal mudum kadjon fu min chalmin am san beda gol choggo essence o ka hun ka fudi matere don jami garmi yimbe dum latige hakune dede bomako do na do yure bomako do yade le kedde leedindi ne da na hani ko soka telefon mudum na hana soko de dum donki andan be kabaruji bili di e bembe ande kesse de kanyu en ka holti wi dan hani ko neddo soka telefon mudum on garam be dara de famu do hudum sabi dum sakira don sembe kabaruji dum jogano am kiki de hande bismillah mudum me helade dum heba balle seeda jom choggu essence o kanyum ka beedi kele leedi amen di hay kutaje mudum kanyum ka fuddama mater jaatu don jami garmi yimbe dum tawa ma yure deen dawa yure deede le ngalure bomako do na do yure bomako yaade le kedde leedi ni company ngaji kewdi kanyum en woni beedube choggu bien mu em hodum fu sabbi bini dum seta sidibe tiuti andude dum kede ko hebani en do majju
le gar moblaaji sogon go choggu bien ngaji ngabittimi le o gart moblaaji atte hakkune bomako kenyiba bien yotti fa o nyaadire temenne ga arano ko ni temere jeegon bion adirte dum holliti kanko Suleiman Samagui antirte do big gote horejo o gar moblaaji
c'est normal parce que déjà
dum tirsino sabi choggu gator ngabbi sunola men ngabbina choggu biengaji amen sunola dum golla men natto mere arano bi amen hakkune bamgo kenyiba ko ni temere jeegon gagnol man hannen ko nyaadide temere ne tampin amen sanne
on est obligé de faire comme ça
ngabbugal choggu biengaji matama tattedi fu dum ko holliti dawobe ko heewi be me tawli o gar
bon mina bobo ko kata
mimi pammi bi goto hakkune banko jijam ko nyaadide temere jewol min dabbe ya hammi arano ko nyire temere nemi nyaarata ga handen fa ko nyire temere jitti be jabirikan mi siga su pammi bi mudum arano ko nyire temere jeegon ga handen ko nyire temere jitti yobmi
ang meta 6000 o biye dima 9000
ciagal mudum du moblaaji dogan le gelle mawdo du choggu mudu beedigen pamde nuku nodira tour d'afrique li dene falaje yimbe heewbe ana wonde e dogude ana natale sotar maaji le o debbo goto choggu sotram ngabbir ko yata bur sappo
kata e munu mana kana
bi pamde tour d'afrique warda areda boudi debbe sappo be ngandiri kan pamde sirakoro du yotto tour d'afrique chapande joyubmi ga arano boudi debbe tan
do me sa yaka bidduri
kuteji ngabbugol choggu extension hadal e ngabbugol choggu biengaji moblaaji dabandi tan fe goto anda ko dum wodi tofon
le communiqué goto sul ministre kumani don jami garmi le leedi amendi holliti wiide tayki ke jaati choggu passe ka yunka beedi ke yude bomako yaade le kedde leendi yude bomako yaade le deede yogaji kasemdu le ngallure de hore dum haana du fe sabi dum haana beede du beedi ke no haani radu sabi choggu essence o beedi ke sa sul ministre ndu kanyuka nada yimbel dorbtobe moblaaji de tinno bata ko be kawri do mudum hakkune mabbe e yimbel gollobe dido golleji le nyaloma hande o don go lewru avril tan 2026 telefon ngaji amen ana hani ko choken dina do woni gatte e madum kodduna haya yimbe hewbe kanyu en ka kabaruji di yida yimbe hewbe anda le mudum ana ele telefon ngaji mu en dil el nyaloma hande o faabe keba rende dum wadi so hewbe mabbe kanyu en ka ana watta e mudum kod yimbe anda be kabaruji bili di e denagudo beme ande kesse de kanyu en dum jaati woni ko narta jamande mayram Koulibaly tiuti andude hudum woni nafa ko woni hem ko faayo tokku teje ko woni e suku wol telefon mudum keda sita sidibe
suudude kulleji mudun kay ala haliji mudun diun hakkileji heewdi di yimbe jogbe telephone ko me kawre mudun geni bamako holliti sabe ko watta kodde telephone mu en suudude ala haliji mudun festami wala kulleji ko hanmi suudde men andi telephone yo huna tan ko famata gen ana wahibude accident ma na wala tiddo so ni kodde ana telephone ma ana tiidi yimbe maada hebe no yaafri watta gol kodde telephone mudun dum wala gidaali dum huna mo tirse jaati sabe an faako neddo suud ala haliji mudun goddi non ko holliti kango Ousmane Toumani Touré expert cybersécurité
aujourd'hui n'est pas
handen son watta kodde telephone ma yohana auditudo surtout wata yupuda gaddo e tawede fu dun han wadre no wodiri son watti kodde telephone ma ana han wadde mise a jour makko dum yalla dun gassa ga watto hakkile e watto hono kodde ngaji go didi tatti nay dum ana yaawi andede sanne tinner kasi patte homa fu anta kodde modon jojjina telephone modon dum application di lobby
application fiable
watto de kodde telephone modon yohana rende hore modon fa rena kasi ko jogeli telephone ga dena ko do tirsude dum wana kodde dum hebde tagu lobbu dum go holliti kanko ando kabaruji cybersécurité
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le ñalawma hannde o yimɓe yogaaɓe kañum en ka so wonko woni hakkunde moɗon na wonto kawnɗo hawtidde fa jehom tan ɓe noddete sa noddi ɓe téléphone ɓe mbiyam haya domaɓe ɓe goɗɗa to ɓe goni sanne tan wakkati ɓe immaki feyi ɗo ɓe goni e jonde maɓe ɗo tafom eseda jeera wonko haltantanmen e dow ɓeɗo yimɓel ɓe jiiɗa fuu kañum en ka dometeɓe keɗe sita sidi ɓi
en fo en andi neɗɗo mo warta e wakkati dentoɗon goto noddirede Isa kañum misal goto meɗen han yewde alal ƴaɓɓigal watti sappo jamɗe men kawre e muɗum jiɗita sappo jamɗe yottaki mi noddimo gotal Isa wi kan kan yalti timmi mi yofo mi doma ɗum damal galle ɗe kañum waɗɗa yottade caggal muɗum mi noddimo kasin watti midi on jokki miɗe wara miɗe wara ko noddimo sactara ko mawni ko goto ko ɓami téléphone o wi joni joni ko Isa immi du banni mi domi fa mi tampi mi ɓami taxi min tan mi yeehi e ngol kurtumo jiɗoɗon goto du noddirteɗo batoma kañum ɗo ni wodiri watti so meɗa hani wadde batuji homa fo holli tan wattimoma hani kawrde muɗum saw kanko watti fo sa noddimo o wiyan o yettigin timmi ma on wondi e warde gadɗu e tawe to a domamo fa aire ngaji kewɗi a yiyatamo guiɗiraɓe keddotoɓe tinne warun kawre en watti mo kawrɗe muɗum ɗum ana wadda koole hakkude yimɓe du
sakiraɓe ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hande fat jeehe fewi nokkuɗo e seeɗa yewtere amen magasine nde waram jokkitade wassalam magasine amen momi jogani om ɗo ñalawma hannde o kañum ka haala cellal haala muɗum halta kaki dogotoroji nawtoraɗi ko hiɗɗi ka yimɓel hewɓe kañum en ka ana aɗa ɗum iwde leyɗele janaɗo wadda ɗum leydi amen ndi hayle cuuɗi dogotoroji amen ɗiɗo ko heewi ɗiɗo kaki fuu ana nawtora le ñalawma hannde o magasine amen ñalawma hannde o mayram koulibaly kañe keƴaɓe amen gomɓele kiriduji ɗi wonko heɓani en dow majjum keɗe mamadou sama sikou kañe mi e hoore en kirejan
amara diagne clontereji kewɗi jogani client mum en ɓuude cabbi humɓe yettade e looƴaɓe liŋaji e machine ŋaji ɓamoji tension leyɗe amérique japon et europe kaki makko ɗi iwrata e wi makko oɗo golle o yiruɗo sanne ɗiɗo wattuji ɗi nafimo sanne
yimɓe andano ɗum arande sanne ga jonka eɗum soode miɗe jogui ɗon buturoŋaji miɗe jogui ɗon janɗe ɗe yimɓe tugoto fa yaara miɗe jeeya ɗum unaye tati satu unaye ɗiɗi temeɗe jitti buturoŋaji ɗi unaye jitti yaade unaye sappo min jeeyirta ɗum saabi ɗi gana kesi eɗi mballa yimɓe hewɓe miɗe jogui ɗon ko tension ɓamirte komin jeeyirta ujunere temeɗe ɗiɗi somin coodi ɗum mine e hoore miɗe mbawi wadde lebbi ɗiɗi na ɗum lebbi tati tawi mi nangguiraye ɗum juuɗe am
e bamako goto fof no famori nawtorgol ɗiɗo kaki ɗi sowon holtiɓe ɗi nafa woɓɓe kay naccikiti
soodani ina am ñandi ndi wawi tugade fa yaaha kaki maɓe meɗuri nawtirede uroji sella ɗi so wara ɗo amen ɗo ana ɓooya sanne ɓurde kaki kesi ɗi mi cotta ɗon ɗi min ka min wiyata fey goto sooda ɗum ɗum laatike ko tugete fa yaare ñandi pusetedi naɗu ko ɓamirte tension min nardata ñawɓe andu sooda
docteur Isa Robert Kone yo dogotoro ele clinique goto to tumiña kanko kay machine échographie mo gollira o soodi millioji joyyi sefa tawene keso pul muɗum coggu mum sowonde tati ko heɓiri ko ka ɗum fo tawede holti wiide sodde kaki kesi ɓurata nafude banggal heɓude jawabuji kantiɗi
an ɗo yo machine gaɗowo échographie leydi france cuuɗumi ɗum o meeɗi nawtorede mi nangguirimo juuɗe am miɗe nawtoromo windu machine nawtoranoɗo ko ɓetti ana wawi warde juuɗe maɗa taw wonko bonino hen ko bonino hen ko du ana wawi wartude hen kasen satu kaki amen euroji to woɗɗiɗi ɗi gala ɗo yimɓe andanɓe ɗum sanne muƴinonomen ɗi so ɗi boni ɗo e ciɗɗalla sodde ɗiɗo kaki kesi wona hunde newi ne
feyi
ka noon Abdourahmane Kounaté gaddo kaki dogotoro en holti wiide ɗiɗo kaki ɗi jaati lobbi ɗi garanti mawɗi goni e muɗum pesngaji majji dun na heeɓeno yafiri
kaki amen dogotoro ko heewi muɗum fuu leydi chine allemagne kañe france mi ittata ɗum miɗe noto noddago ko cuuɗi dogotoroji yogaji watta fewde hasindingol maɓe kaki gollirɗi yogaji addude ɗi warde ɗon ka wona ko newi ɗum saabi so cogguji majji ɗum newaki
dogotoro en yogaɓe gonɓe ley cuuɗi dogotoro fourba ɓe jaɓai feewi inde holti wiide ɗiɗo kaki ɗi na wawi latade sababu newamuya golleji mabɓe ɗi ka noon hewti ɗi nawtorama e ley ko ƴaɓɓi ɗi mbawi latade sababu totude jawabuji ɗi galda e hakkika wonande ñawɓeɓe